Nalimanye byabalondemu
ebyokunyera byabalondemu
nalimanye byabalondemu
okulinya ennyonyi kwabalondemu
nalimanye byabalondemu
okugaggawala kwabalondemu bwe bebase byabalondemu nakusaba nange ontunulemu funeyo okukasente nga maama akyaliwo funeyo okubirungi nga maama akyaliwo. I'm gonna fight and win. Enakwerumango gamba wali wajisindika. Nolomono sula webuza lwachi wazaliwa. Nkube kuba omusana gocha nolumune zibula notopo wane nchangokera josaba okwewola buli muntu kogamba kudduka bwe bibase byabalondemu nakusaba nange ontunulemu. I'm gonna fight and win. Kakati nchizote, yona bisoboka. Wanina watono tono wendi, nebisigadde bisoboka. Funeyo kukasente, inga mama achariwo. Funeyo kubirungi, inga mama achariwo. Nalimanye byabalondemu okuva mu muzigo kwabalondemu bwe bibase byabalondemu nakusaba nange ontunulemu.
Prophetess.